Niliyekuwa sifa ila kwako nimefaa, mwanga ulizima ila wewe uliniwashia taa. Kama Sauli alivyokutana na nguvu zako, niwe Paulo nitumie kama chombo chako. Ila nimechafuka sana na wewe ndo kimbilio langu, na nimetabika sana na wewe ndo kimbilio langu. Nitete, nitete, nitete. Mapito Bwana, safisha mapito yangu, na jina langu, safisha na jina langu. Mapito Bwana, safisha mapito yangu, na jina langu, safisha na jina langu. Ninakuelewa Mungu wangu, ninakuelewa, utaniacha pasipo na njia. Umebadilisha historia yangu, umenijengea boma watesi wasinipate. Umenisitiri Bwana, kwa neema yako nipone. Ila nimechafuka sana na wewe ndo kimbilio langu, na nimetabika sana na wewe ndo kimbilio langu. Nitete, nitete, nitete. Mapito Bwana, safisha mapito yangu, na jina langu, safisha na jina langu. Mapito Bwana, safisha mapito yangu, na jina langu, safisha na jina langu. Ninakuelewa
Records.